Nani ana ushujaa, ushujaa, ushujaa? Nani ana ushujaa kudaka mpira moto?
Nani ana ushujaa, ushujaa, ushujaa? Nani ana ushujaa kudaka mpira moto? Nani ana ushujaa, ushujaa, ushujaa? Nani ana ushujaa kudaka mpira moto?
Kenge,
endelea mshujaa, endelea.
Nyani,
endelea mshujaa, endelea.
Simba,
endelea mshujaa, endelea.
Chui,
endelea mshujaa, endelea.
Mamba,
endelea mshujaa, endelea.
Nani ana ushujaa, ushujaa, ushujaa? Nani ana ushujaa kudaka mpira moto? Nani ana ushujaa, ushujaa, ushujaa? Nani ana ushujaa kudaka mpira moto?
Mbwa,
endelea mshujaa, endelea.
Mbweha,
endelea mshujaa, endelea.
Dubu,
endelea mshujaa, endelea. Endelea mshujaa, endelea.
Nyati,
endelea mshujaa, endelea.
Nani ana ushujaa, ushujaa, ushujaa? Nani ana ushujaa kudaka mpira moto? Nani ana ushujaa, ushujaa, ushujaa? Nani ana ushujaa kudaka mpira moto?